ngokuka Marku 16. Selidlulile isabatha oMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathe ngamakho kuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala leviki beza ethunene kuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi, "Kubani akusigingqela itshe lisuke emnyango wethuna na?" Bathu kubheka babona ukuthi itshe seligingqiwe ngokuba lalililikhulu kakhulu. Kuthe bengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngasokunene embethe ingubo ende emhlophe bethuka. Kepha yathi kubo, "Ningethuki, nifuna uJesu waseNazaretha obebethelwe esiphambanweni uvukile. Kakho lapha, bhekani nansi indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani tshela abafundi bakhe kanye noPetru ukuthi uyanandulela ukuya eGalile, liza kumbona lapho njengalokho eshilo kini." Base bephuma babaleka ethuneni ngokuba babefikelwe ngokuthuthumela nokumangala, kabashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba. Esevukile kusekuseni ngosuku lokuqala lweviki, wabonela kuqala kuMaria Magdalene ayekhiphe kuya amadimoni ayisikhombisa. Yena wahamba babikela laba benayo uJesu besalila bekhala. Kwathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye, abaze bakholwa. Verse 12, emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili kubo behamba beya emaphandleni. Nabo bamba bebikela abaye nalabo abaze bakholwa. Ngasemuva wabonakala kwabayishumi nanye behleze ukudleni. Wabasola ngokungakholwa kwabo nangobukhuni benhliziyo yabo ngokuba bengakholwanga yilaba abambonileyo esevukile. Wayesethi kubo, "Hambani ezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhathiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa." Lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ngegama lami bayakukhipha amadimoni, bashumayele ngezilimi ezintsha. Baphathe izinyoka, uma bephuza okubulalayo kusoze kwaba nangozi, bayakubeka izandla phezu kwabagulayo, basinde. Njalo ke inkosi uJesu sikhulumile kubo, yakhushulelwa ezulwini yahlala ngasokunene sikaNkulunkulu. Kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke, inkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo.